Ay, shunu enkanga
izo smoshane lesofu.
Sawubona mntanami, ngithemba ukuthi uyaphila. Ngokwegama nguDoris, ngiyabonga usuze wafika. Mzukulu letha amanzi ukuthenga i-cold drink ngiyafisa, kodwa ikati lele ziko, sibonga umphefumulo masiphile. Mntanami angixolisi ukukumoshela isikhathi, okungenzeka ukuthi umatyasa kodwa ngeke ngithathe isikhathi. Mzukulu awuletha icansi umaluma kahlale phansi, angazi ngizoqalaphi kodwa ngicela ukuqala phansi. Mangithi ngiyabheka umama ugcwele usizi, kodwa imbokodo yokuqina leyo ibambishisa insimi. Mzukulu uyahlakula kukhala igeja ugcwele insimbi, sesizwa yile yankomo ukuthi silale sidlile umisi. Mntanami angisho lokhu, mina ngazalela ukuhlupheka, ngiyinhlekisa emphakathini nginanimpuphu noshukela. Abanye bathi ngiyathakatha ngithule bengisukela, angiyazi injabulo kodwa esulwini
ngiyokhululeka. Isimo singashintshi inhlupheko nikhala usonemi, kothemba kuwe wento njani wami. Eyiwe Jesu kuthemba la, yebo kunzima nethemba liphelele. Lobo buhlungu nesimo ngisamukela, imizamo yami yophela kuwe. Izophola
indokozo mine yami impilo inzima, njengoba ubona amathuna bonke la ekhaya bangishiya. Lo mntwana osemhlane yena ubabakhe wamphika, kusele mina nomzukulu masihamba kuyosala inqiwa. Ngiyazi sisho sitha likhithu nalendlala, lo mntwana engimtetile nina wamshiya ekhaya. Lo nomdala uhlale buza ukuphi umama, wahambe yofuna itoha kaphindanga wabuya ekhaya. Mntanami kunzima kunokuphela iviki ngingadlile, ngikhalela umzukulu abuye esikolweni elambile. Kodwa usebenza kanzima kuba nekusasa eliqhakazile, ukuthi uphume enhluphekweni kodwa efundweni hlale phasile. Eqinisweni mntanami mina ngiyafisa ubaba ngithathe, kodwa bazukulu mina ngeke ngibalahle. Uyazi isifiso sami ukuthi bafunde baphase, nalithawu la mntanami bengingaqondile ukuthi ukhale.
Isimo singashintshi inhlupheko nikhala usukunemi, kothemba kuwe wento njani wami. Eyiwe Jesu kuthemba la, yebo kunzima nethemba liphelele. Lobo buhlungu nesimo
uma liyashona kima kunamehluko. Yebo ekukhuleni kwami nami ngakhula nginamaphupho, ngiyathula nje ngilalela enkonzweni besha amahuku. Siqalekiso sami ubaba wabambele ntulo, kwakhala nyonini la ikhaya basiqalekisa. Amathunanele ebaleni kushodela ami ngivalelisa. Bengingaqondile ukudabukisa, ngiyaxolisa mntanama kuyona inhloso nje ukubalisa. Namhlanje mntanama sazi siyolala sidleni, into enokungisiza ukuyothengisa erenkeni. Ngisivulele itafula qokelela osheleni, kokunye nginokulala khona ngivuke ngithengise ekuseni. Kunzima mntanami sidla imbuya nguthi, angilazi icala lami emhlabeni ngisoni. Kodwa sengivumile injabulo angiyitholi, angikukhulule mntanami uhambile angalinakashoni.
Isimo singashintshi